شعايركنا لالا بلابو دوني دا بريغي دوني دا بريغي لاوما شعايركنا لالا بلابو barbario isagawon benayin usowaday balashin dadba so barbario isagawon benayin usowaday hatana hatana bilbu ashqi ahan birina mitkalan birina mitkalan raba hatana 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 bilbu ashqi ahan birina mitkalan birina mitkalan raba ilaahow hayna badin sharooyani yo adiga ilaahow hayna badin sharooyani yo adiga inagu balanta lahayn habaylin kama baxay habaylin kama baxay ilaahow hayna badin sharooyani yo adiga ilaahow hayna badin sharooyani yo adiga inagu balanta lahayn habaylin kama baxay habaylin kama baxay bishmahooda warsida bilaashay sagaalini bishmahooda warsida bilaashay sagaalini inagu balantaan lahay abayli kama baxay abayli kama baxay ilaaho hayna badin bisharo yaniyo adiga ilaaho hayna badin bisharo yaniyo adiga inagu balantaan lahay abayli